girl. I need one kiss when you wake up.
DJ,
you're my fine girl. You're always on my mind, girl. It's a last girl. It's a beauty, even with a
DJ, Ivan.
Nataka leo tuwake
Stella.
Mabusu wazarani
Stella.
Waku wakunywa tuwakunwe
Stella.
Tukipa mkuti pamoja. DJ Ivan.
maumivu yapo kutufunza. Tukipata furaha jinsi gani ya kuitunza. Huko nyuma hukumu, hukumu zilishanikumba. Kama tusipongangania upendo sipopendwa. Nilifusi kujificha kule kumecha kalamu ni hapa. Sasa napewa amani, mapenzi yasio na mipaka. Ananikanda huko mabegani, ananishika na hapo. Masaji mgongoni yananilevya makopa. Na hakuna kipya kwenye dunia. Oh my love, kando mana tamana zizuwa. Oh my love, natupa maelu kwa mamia in this world. Ile wepekeli wekuchakua. I swear to God, na umebarikiwa.
Na utulivu umebarikiwa.
Wani mafuta chane jipakasi.
Mana penzi lako dapang.
Sume ni kosha wapambe wa nyamasi.
Umenishika moyo.
Kena kwa kila kitu omu.
DJ Icon.
Umeshe zipa omu. Pale walipochana omu. Domana kwako mina deka.
Weni asali minyuki. Achani kungate ngate. Atani kupe boli siruki. Na usiku ni kuote.
Nataka leo tuwake
Stella.
Mabusu wazarani
Stella.
Waku waku watu wakumwe
Stella.
Tujipambe tujipambe
Stella.
Nataka leo tuwake
Stella.
Mabusu wazarani
Stella.
Waku waku watu wakumwe
Stella.
Tujipambe tujipambe
Stella.
Chunde.
It's DJ Moya.
Acha wakai vikao, wamalize waganga. Yana wazinda ya kwa waone kama waganga. Oh, oh. Hatulia tula ni kwa unawaponza uganga. Oh. Uone tasura za utayapa. Wana nitaka, miswataki na kutaka wewe tu. Wakinifata, nakimbia na kufata wewe tu. Asa ukitaka, minili omuwa wewe tu. Ama nitoke dharani, niseme I love you. I love you. Dai, honey, es libre de la cupenda. Quiero ser con que con la no pone un pie. Quiero ser con. ukikula rakula we mzuri wewe kila mara yako wewe naona ta apa bado na mumba Mungu wa mwisho ni wewe wala nitaka nisitaki na kutaka wewe wakinifata na kimbia mbio na kutaka wewe tu ato kitaka minilie utamua wewe tu ato kitaka together nilitangaze ya kwamba
Mora ni baki na mwenyezi
DJ Warrior.
Tunajua kuna mwezi na kupangua hatuwezi. Asante baba kwa mkate na kikombe. Kilicho baki acha mimi nikuombe. Abinadamu umetumba na unyonge. Nikikosea nomba Mungu unione tena. Na siogopi mtu, na muogopa Mungu tu. Na sijali lolote
DJ Ivan.
Na muogopa Mungu tu. Siogopi kitu. Na muogopa Mungu tu. Asijali lolote. Na muogopa Mungu tu. Hizi shida zangu zinanitosha. Sitaki matatizo. Sitaki matatizo. Hizi shida zangu zinanitosha. Sitaki matatizo. Walisha pika na story, niko hoy, sipo ni tena. Waka apa sitopoi, sitopoi, sitopoi tena. Si walisema yatopita, leo Mungu kawanyamazisha. Wakapanga paka vita, kati kati yao nikapita. Nasiogopi mtu, na muogopa Mungu tu. Nasijali lolote, na muogopa Mungu tu. Nasiogopi kitu, na muogopa Mungu tu. Nasijali lolote, na muogopa Mungu tu. Hizi shida zangu zinanitosha. Sitaki matatizo.
Sitaki matatizo.
Sitaki matatizo. Hizi shida zangu zinanitosha. Sitaki matatizo. Sitaki matatizo.
Aye. Oh.
It's DJ Warrior.
Mapenzi yanachosha yanafujara. Nafsi yangu inasema bora nimpende tu aloniza. Uchungu wa kulia daily. Mapenzi alinifanya nisile. Sina kumbukumbu ile kwamba alinikosha.
DJ Ivan.
Uchungu wa kulia daily. Mapenzi alinifanya nisile. Sina kumbukumbu ile kwamba ulinikosha. No. Mwenzako mimi nilikufa, nikazikwa, nikaoza. Mapenzi alinitesa, alinitupa, nimefufuka. Mimi nilikufa, nikazikwa, nikaoza. Mapenzi alinitesa, nimefufuka. Sikiza kwanza we dada, we dada, isomgeni alishanika.
single. Ila na upiru na tabako. Pamiti wenye vifunda. Au ndio mi wanani toro. La siri tu ya jambo lile. Ni kama chakula lazima nile. Mi mbovu sana jambo lile. Na ufundi wa kutosha. La siri yake tu jambo lile. Ni kama chakula lazima nile. Ni mbovu sana jambo lile. Ufundi wa kutosha. Mwenzako mimi nilikufa. Nikazikwa, nikaoza. Mapenzi yalinitesa. Yalinitupa, nimefufuka, yeah. Nilikufa, nikazikwa, nikaoza. Mapenzi yalinitesa, nimefufuka, yeah.
DJ Warrior.
Ukishiku, shikamani. Ukipendwa, pendeka.
Sioni wala sisiki kabisa, siwezi kuamilika. Nikupe nini my love?
Na Mungu ka all my side. Mapenzi my time so kifani. Mapenzi ya meni kulea dia.
Na hisi raha nikiwa na we. Nani mwingine kaso wewe. Oh baby,
ni kuchoma upande
kimya gani baby I'm coming soon furaha yangu tumerudiana kusema kweli nakupenda sana King Kaka, alright. I swear ma, this distance is killing us. Si wenandi wangu na mimi billing us. Vilo shan kubali, I say mimi bus. Tosha, tosha. Vilo chungu yangu meiposa. Bigia mama, mso na kuposa. Na kosa siyo kosa adi kosa. Basi tosha,
DJ Ivan.
I mean, Buddha, nataka siku seto Kupange na mapadre, kidogo pale petu Watamani yetu kaka sunje na kapeku Na ukumia kidogo, kwako mimi detu Main, bona na kipap na plan B Atuwezi wachana kawa ikito na Frankie Usipote njia, au mafisi wakupate Karibia kwangu, kidogo mpige mati Wame,
Sitaki chochote
DJ Ivan
Nataka mapenzi Kama soifu Danizika Sipumi kitu Sipumi chochote Na umwa mapenzi Jama mweze Nimerivika Na bagi Nataki nipa na nipa Na kuna siku tunapa Funu afunika Tunafika kwenye pa Eti, will you marry me? Will you marry me? Will you marry me? Will you marry me? Eti, will you marry me? Will you marry me? Will you marry me? Will you marry me? Na mambo ya kwetu ya ndani Haya toki nje ni ya ndani kwa ndani Na ngipa mambo Sochi ni kitandani Na tukigomba na kwa ndani Haya toki nje ya nesha kitandani Eti will you marry me Will you marry me Will you marry me Will you marry me Eti will you marry me Will you marry me Will you marry me Will you marry me Penda makupendwa Ila Yonataka niwambie Wala soni kama nushama Kupenda usipopendwa Ila Ale wacheni niwambie Akinuna siwezi kulala Amoyo unaniuma Anakusara na mwaza yeye. Nikinuna wezi kulala, amoyo na muma anaposara, ananiwaza ametawala akili. Na mdhibita nidhibiki alipo nipo na minilipo yuko. Oh, ananipenda
nipenda nikinuna nuna ananipembeleza. Nipenda kulusha zangu kwa hina etia meniweza.
Kinyo maji ananiona kwenye glasi, na misamaki endo maji nampatia, nampatia mimo yosezi kula, anichakula hakipiti. Hata nikikunyo maji ananipatia, ananipatia. Ah, kama sio mimi ni wapi angepata faraja, anajiuliza. Kama sio yeye ni wapi ningepata faraja, minajiuliza. Apenagana kamana anone alipo nipo na minilipo yuko. Anasema
nipenda nikinuna nuna
fasheni. Ona tunavyo endana, ona nipenda hadi sisemi, ongeza zaidi ya jana. And I never knew love is this much serious, and I'm feeling you. Penza lijifichi na lieka wazi, my baby my boo. Najamini kwako sina wasi wasi, gafla bimbu. Ili penzi lako nila mwendo kazi, you're my butterfly, you're my butterfly, you're my butterfly, my butterfly.
DJ Ivan.
Baby, unavyo nesa nesa, ufundi wako baby, kiwanjani feti densa. Sina deni kwako baby, unachonipa zaidi ya pesa. Kiboko yangu baby, majiwe poza rejeta. And I never knew love is this much serious, and I'm feeling you. Nijifichi na lieka wazi, my baby my boo. Najamini kwako sina wasi wasi, gafla bimbu. Ili penzi lako nila mwendo kazi, you're my butterfly, you're my butterfly, you're my butterfly.
Señorita Margarita, todo va a ir bien. kushindwa hivi.
It's DJ One, aka
yananoka hivi na umechukua akili yangu ta ukiniacha wallahi nikicha.
Sintoivu wa vazi la shima ulonivisha mpaka unatiririka.
I wanna be on your corner. 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 I wanna be on your cor waninyonge wanipeleke kamete. Mazazo sina mapepe, alivyo fole kidege, na mimi nimefole love.
DJ Ivan.
Na mimi nimefole love. Nikupeleke bundu kwetu kwa mama, kajifunze kupika kuni sio makaa. Zile swaga za kwako zote wanavaa, hatoziweza. Woman, I love you. Mundo akiteteka, nami nyuma nyuma najeka. Mungoni anipepeka, anirudishe utotoni. Mundo akiteteka, nami nyuma nyuma najeka. Mungoni anipepeka, anirudishe utotoni. Tukilala wato na nikaba kaba, unavyolala ukichora saba, unanikumbusha vya kibaba baba. Nikikushika huku mevimbasi haba. Tukilala wato na nikaba kaba, unavyolala ukichora saba, unanikumbusha vya kibaba baba. Ninapokosa mpenzi wangu, inabidi univumilie, sije nikiwa kwa na machangu. A baby, a baby, mundo akiteteka, nami nyuma nyuma najeka. Mungoni anipepeka, anirudishe utotoni. Mundo akiteteka, nami nyuma nyuma najeka. Mungoni anipepeka, anirudishe utotoni.
Ukisikia nafunga ndoa, marry you. Menisafisha madoa, niko wingu la blue. I'm gonna stick with you for wherever I'm coming through. Mambo ya kienda mbaya, I'm gonna keep you cool. Kama ujisafa, sahau, karibu sapa. Kwa bahati nzuri, mapenzi anaishi hapa. Sikio mpata, sina matata. Jisifi, waka, pendeza, takata. Kwa kashi, mkononi kwenye mahitaji. Takupenda, moyoni nikupenda fasi. Takwa rambo, rindoni vita majimaji. Sito kutenda, kutenga, sito kujaji.
Naomba sana, naomba dua. Nisije zingua, nobody. Nobody. Watasema sana, wataongea, wazidi umbea. Nobody. Nobody. Oh, and I know you're the one for my heart and soul. Nobody. Nobody can love me the way that you do. Nobody can love me the way that you do. Nobody. Nobody.
Nobody love me the way that you do. Nobody can love you better than I do. Nobody shows me the way that you do. Nobody do me the thing that you do. Maujanja, nampa, maulinja kufu. Anaruka na inuka na nguka pu. Nanepa winja winja one and two. Honey sugar ginger ginger my boo. Sauti ya kiongea tu mashallah mashallah. Mbu akitembea mwendo billions. Dala kama kajiongezea shape. Bala bala kajipendelea mpaka kara kara. Sauti ya kiongea tu mashallah mashallah. Mbu akitembea mwendo billions. Dala akikusogelea yu bala bala. Sasa akikuchekea du.
Naomba sana, naomba dua. Nisije zingua. Nobody.
Nobody.
mtoto wa chimchim. Shepu ndoli na nipa wazimchim. Na tatu ni mchoe. Kila ndo ilo tena tendeki. Amba kweli mapenzi haya na mwalimu. Wengine hata kuniona ni atimu. Hivi tuseme anangekewa. Ama nyota yake kali ananizidi. Ama mgini nimechelewa. Kuna wengine na mponda na mwita bibi. Ilianza kumuona mapema. Mama banda ya cinema alikuwa gani rafiki na wema. She so cute. Acha wanione mshamba tu. Tutawezi kulipigia honi. Umli na honi namba tu. Kinacho nyuma najifanya aoni kama unamjua. Nani anemjua? Kama unamjua. Basi kama unamjua. Kama unamjua.
Ni blanda, I'm on a people. Better option ni wewe safari yewe
DJ Ivan.
Imekunokia na techno kuhanga kupana. I'm on a romantic. Better option. Leo niye bai bamba. Leta mama kutu unge. Tuliko sana tangu maski you need to boy. Kini nama kina msi wa movie hapa base. Usi reply hata kiku text. Uli wate kubona. Tangu kukuzani zeno missing. Mili yate kushuku ule kisi. Kuna ukame. Na hopa bako ali una fence. Na hopa sano kuliwe na fisi. I'm on a romantico. Baby kada mti kama network ni blanda. I'm on a romantico.
Na Mr. V.
Wewe safari yewe. I'm on a romantico. Nimekunokia na techno kuhanga papana. I'm on a romantico. Better option ni wewe. Better option ni wewe.
Kini atami ujiza hashangai. Tumeumbwa tofauti, that the reason why. Mtu akivunja moyo wezi kumdai. Na moyo unatako bebe kama vile yai. Na zinguo unani please, I don't mind. Nikaje kuna siwe ni shy. Hakuna lichofanya kwa kunikaweza. Hakuna lichofaa kwa kunkapendeza. Kuna wakati siya zina kupoteza. Unakuwa mfungwa nje ya gereza. Love is blind, I'm lost my mind. Mtu njendani, you don't concern. Kaka ningekuwa na moyo wachu. Wivu machungu ya singe uu. Mshindana na upepo unaufu. Hata weu singeweza. Nikiondoka. Tani miss nikiondoka. Nikiondoka. Lado tani miss nikiondoka. Nikiondoka. Tani miss nikiondoka. Nikiondoka. Lado tani miss nikiondoka. Mapenzi yetu kwangu siyo utani. Ukayafanya ngazi ulipande kichwani. Marafiki wanasema siku juu ndani. They say hey think like a real man. Nini faida ya mapenzi kama furahi. Chumbani unawaza mtu hakufikili. Unayempenda kukupenda siyo guarantee. I should never go back for my misery. Nibora kujikaza kufumilia. Kusema kunyamaza kucheka kulia. Mambo mengine deep sana kese. Rekodi yetu sakta ku replay.
It's DJ Warrior.
Kabla ningekuwa na moyo wachu. Mivu machungu ya singe umu. Mshindana na upepo unaufu. Hata weu singeweza. Nikiondoka. Kani miss nikiondoka. Nikiondoka. Nado kani miss nikiondoka. Nikiondoka. Kani miss nikiondoka. Nikiondoka. Nado kani miss nikiondoka.
In my life. Sijawahi penda tena kama hivi.
DJ Ivan.
Hivi napata raha kumpata kama yeye si rahisi. Not easy. Hatulifanya tambiko. Tambiko ko. Tumejipanga sikitoto alipo. Mini popo. Tumeshibana situpo. Tambiko. Tambiko ko. Tumejipanga sige toto alipo. Mini popo. Simfuniko na kopo yoyo. Sabari vela fiti sito mesha keti. Ni upenda wa kweli siya unafiki yeah. Kashikili ya jima ya yeah, mwenye kiti yeah. Mwenye kiti yeah. Natiyo ni wungu choji. Chojina. 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 Chojina.
Joji, nyati yeni wangu Joji, Jojina, Joji, Jojina, Joji, Jojina, Joji, Jojina, na na. Tuwasila designer, kwako nguvu sina. Wagini pima, na bibi mufatu lako jina. Tena mwana mama, nimejikana. Na mimi ni wako tuba daima. Kwako nguvu sina, wagini pima. Na bibi mufatu lako jina. Tambiko, tambiko ko. Tumejipanga zikitoto halipo. Mini popo, tumejipanga zikitoto. Tambiko, tambiko ko. Tumejipanga zikitoto alipo mini popo simfuniko na popo yae nobody gonna fit you situmesha geti
DJ Ivan
HDJ Moya
upenda wakweli siya unafiki yeah. Kashikili ya jimbo ya ya mwenye kiti yeah. Mwenye kiti yeah. Natiyo ni wangu Joji Jojina Joji Jojina Joji, Jojina, Joji, Nyati yeni wangu Joji, 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 Jojina, Joji, Joji,
Nichezi lako kinasti nasti, biki biki, heavy heavy, mama mimi napendaga. Ulivo shona kunonga nangu, ukidunga kete lafu inamechini, unanimaliza. Kadero unanimaliza michezo chumbani oh inakufa unanimaliza oh mama
DJ Ivan
wewe ni my sugar sukari ulivozidi utamu nikuite asali Salome unamwaga mpaka bonmano
hey, baby.
Au labda unatumia anointing oil vibaya kuzo na forombosa kwa panja rombosa sijawahi ona
toto
uko heavy ni bebe bebe nizame topendi ni gware gware si mindi ya fundi wa kuchelewesha mwenda slow motion na wazee wa poma walisha sema niwe mama lao basi mindo baba lao na wazee wa poma walisha sema